Omutwa omukulu mu mwoyo ayanukulira atya ensonga ezijja mu bulamu bwe nga zisoomooza. Ayinza atya okwanukula wadde ng'aluma mu mmeeme amaaso ge galeme okukambagga ng'ayogera ebyo byabaawo ne ku Yesu yakaaba ng'agamba Eloyi, 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 ng'aluma omwoyo. Yakola atya wakati mu kusinda waddaluma kikibeerenga bw'osiima taata yakumiikiriza ebyo byabaawo ne ku Yesu yakaaba ng'agamba Eloyi, 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 ng'aluma omwoyo. Yakola atya wakati mu kusinda waddaluma kikibeerenga bw'osiima taata yakumiikiriza. Ng'omutima gutidde ebimutuuseeko byamujjira n'obyonna nga bikaabya biwuniikiriza. Anyeza atya okukkiriza ng'ate amenyesa omwoyo amaviivi gonna nga gafamba gajugumirira ebyo byabaawo ne ku Yesu yakaaba ng'agamba Eloyi, 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 ng'aluma omwoyo. Yakola atya wakati mu kusinda waddaluma kikibeerenga bw'osiima taata yakumiikiriza ebyo byabaawo ne ku Yesu yakaaba ng'agamba Eloyi, 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 ng'aluma omwoyo. Yakola atya wakati mu kusinda waddaluma kikibeerenga bw'osiima taata yakumiikiriza. Abasawo bagamba siraba nsonga. Akuuma atya ebisuubizo ng'afa akutuka ggwawo obulamu bwe bonna nga buyiika busebengerera. Tugumiikirize wakati mu kukaaba lwalijja Yesu alisangulawo byonna ebyenna waliba eddembe biriba bijja nga kufa agenze. Tuli bamusanyu tulimba luli oluyimba lujja tulisakanya. Tugumiikirize wakati mu kukaaba lwalijja Yesu alisangulawo byonna ebyenna waliba eddembe biriba bijja nga kufa agenze. Tuli bamusanyu tulimba luli oluyimba lujja tulisakanya. Tulimba luli oluyimba lujja tulisakanya. Tulimba luli oluyimba lujja tulisakanya.